iwde sahal yaade baleri fangude wuddundu hakkilaji rewbe be naccirti do kabaru fedde dental runde afrique yogabe jetti golle fedde de wobbe kay holti wiide ko heewi heba e lawol le fandaji holtaade di
les femmes à bankas
men rewbe jodde bankas me anti jaati imma daraji di fedde union africaine wadi ko nari bangal hewtunde men rewben habbeji amen giddine fedde jojina fanyol man handen al hali ko tewtele mudun hewta ka tofon fedde union africaine longi hunjide torraji men balebe sabi sa ƴeewi fa hannen tubakoɓe wonko jokki ana holla hoorem union africaine tati rewɓe hollitte darorgom en sanne nde joɗɗingol ne fedde min jaati mi fotti e battuji hewɗi ko fedde union africaine waɗi min kemin jaɓni golleji mabɓe
keƴaɗo rewɓe gonɓele kreduji namim siti rafi kawral hakkude laamiɓe fedde nde holti wiide ɓeɗo ne hani latade misal lobbo wonani kamɓe rewɓe runde nde madame ñakkati gundu kamisugo woni hoorejo fedde dental rewɓe kreduji leydi ndi
fanden meɗen yaltude kulleji remeteɗe leydi meɗen yani cutten leɗe janana ɗum ana hani sonnede leɗe men ɗo ko faboto en huncude keɓamen yarda yesso mimmin e miila hannen ɗum jaati saabe ko nayi fedde joƴƴina ga e faami hannden wi hooreɓe nayi fedde union africaine jaati paamirta gasa ƴeewi ko tewtelle nayi fedde noon enen ɓaleɓe dokkodire juuɗe ɗum ngo naati saabe hannden minen rewɓe juuɗeɓe le laamorre ga e gelle pamare ɗen mi wala haala hungo fou dok kabaru goleji nayi fedde
noona ko noon ɗum wonande fedde wonde rewɓe ɗum woni kafu nde holti wiide dental ngal yettiraka heɓude lawol laamiɓe ndeɗo fedde rewɓe holti wiide gikana heddi fa hannde keɗɗana madame Diaye Harriet Dambili goto ardiɓe ndeɗo fedde kafu
hooreɓe laamɓe leeɗe ɓaleɓe aran ɓe wonko sonni leeɗe ɓaleɓe saabi ɓe pecci leeɗe fo e damuɗum soni kawral wala wala fo no golleji honcirta hoore faaɓa enen ɓaleɓe ɓeɗe holliten ɗati ɗi hanɗe jokkude yalla leeɗe ɓaleɓe fo ana natoto gotun saabi pelle ko heewi moƴƴinama le leeɗe leɗɗe pelle a tawan rewɓe malinkoɓe ana gollale muɗum hono misali on zingaji nannan muɗum soni leeɗe ɓaleɓe hannen wawi korti naati dane wotere ana hasi e allah torrajo on hakkude leeɗe futtimman
vraiment pénalisé
rita diara yo goto e ardiɓe fedde halnen en moti holti wiide ɗiɓe runde afrique ɓe jaati woni heepaniɓe fandaji dental ngal
fedde union africaine ana hani wadde immadraji fa hannen saabi gole ɗiɓe halfinade fa hannen huncine hoore min ge miɗe tijji enen ɓaleɓe jaati yo en lonkan walintinade de kulleji yogaji fa hannen jikki meɗen hana bunde ɓeɗa han jokkude golle nde ñalaɗe waɗan so allah jaaɓi dañen ko bilti
ka noon dental rewɓe runde afrique yetti sanne moniraɓe mabɓe gollɗiɓe e ley ko ƴaɓɓi madame diallo kama sakliba jokko hoorejo opf kanko woni keƴaɗo fedde nde le hirnague runde afrique ɗi hakkille makko ñiɓɓugol dental ngal na hasintina noon jaati
ɗum gonga noon torraji kewɗi matama saabu sa ƴeewi hannen le laamorɗe meɗe kalle addune maggal muɗum fou gadɗu e tawede fou enen ɓaleɓe ene hani kowrde dokkodire juuɗe natoɗe dane wotere soni en kowrte hannden natɗe dane wotere a tawan ɗum saabaton keɓal leeɗe ɓaleɓe huncina hoore foto kabaruji politique e nannan muɗum min ge min tewtira ɓiɓɓe leeɗe ɓaleɓe fo hannen tinno faabo ne fedde union africaine yalla ne fedde ana heɓa huncude hoore le golleɗi halfina e wadde saabu hunde fof ko tewte hannen leeɗe ɓaleɓe yo yirwude keɓal leeɗe ɗen yalla dien e deƴere ɗum ana heɓe
ɗum ɗo timminta yewtere meɗen rewɓe hannde on jarama heɗade yo en ji yontere warore e dow yewtere wonde toutes les femmes du Mali.